say my ayahwe, 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 ayahwe. Naitwa Mr. Misifa, Misifa na sifa zangu mbili. Sifa kwanza nikipenda sisubiri. Mbiri mshamba mapenzi boya kweli. Mpaka kajara najua. We mama tani wama na mdogo mdogo tantwaro ni chinje mie na unavochezo tantwaro bado ya tosha ongeza mpaka uone sijitambui ni sau baba na mamote si wajui jamani paura utani wama we mama tantwaro ni chinje mie na unavochezo tantwaro jamani mie niso mshamba mapenzi kugombania mapenzi siwezi yani mie mindo mjinga kupenda nikisha penda waboya kishenzi uwe unamjua na kamage unamjua yangala kisha leo unamjua jamani unamjua na side kisongo unamjua wanangu wanachanja kadi wanachanja kadi wanachanja kadi wanachanja kadi wabishi wanachanja kadi wanachanja kadi wanachanja kadi basi twende kidimbwe tukaenjoy wanangu tukaenjoy na twende kidimbwe tukaenjoy oh, nangu tuka enjoy. Na twende kidimbwi tuka enjoy. Oh, nangu tuka enjoy. Jamani yo, nandemla unapigia pigia si usubi. Mpaka simu ya jibu sio nidi. Miunofeni imenizidia. Kidimbwi mtanuanye. Na mdogo mdogo mtantoro. Nichinje mie na unavonyonga utantwaro jamani leo ndo leo leo tunacheza mpaka asubuhi mama leo tunaruka mpaka asubuhi jamani leo tunacheza mpaka asubuhi mama leo tunaruka mpaka asubuhi jamani o oh, akari mama bana ukarigani kama sema wakari nye jamani o oh, akari mama we sindo akari nye aleluya 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 chanja kadi wana chanja kadi wana chanja kadi wana chanja kadi wabishi wana chanja kadi wana chanja kadi wana chanja kadi basi twende kidimbwi tukaenjoy bona ngo tukaenjoy na twende kidimbwi tukaenjoy bona ngo tukaenjoy na twende kidimbwi tukaenjoy bona ngo tukaenjoy madada masle queen wache me wakino doni waila wanangu kiomboi mwana nyama kigogo mbagara wana kama die masharabu rashida wanja nana mapos mjikesho wanangu kwere kwa den haruna nionzima naji shabara HD nanemla media, 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 media. And yo, Kenny, I'm going with you, OG. And yo, Kenny, I'm going with you, OG. G.